kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 19.31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin ayelsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata amajji 3 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo mudde 25 bara 2009 keessummeessaan keessan raani namoo daandiiti.
Akka mooltan ansoraala keetti oduu ardaasanitti ma oduu arda qabnu keessa mootummaa tokkummaa mootummootaatiif biyyooti gargaraa rakkinaa Siiriyaa faluu fi waan gargaraatiin itti jiranii taatullee gareen milishoota ammallee rakkinaa jiraa jechuun dubbatan.
Manni murtii federaalaa olaanaan kanneen abbaan alangaa federaalaa Shororo keessummaatti mate namoota galmee obbo Kadir Mohaammed faarra jiran irratti hidhaa aga waggaa 5 walakkaa mure jedhamee jira. Yeroo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraan taayitaa qabachuudhaaf qophaa'aa jiran kanatti dhimmoota isaan dhiyeessan irratti manni maree agam tokkummaa qabaata ka jedhu gaaffii keessa jira. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Barattoonni Keeniyaa qormaata biyyoolessaa yuunivarsiitii isaan galchu kadabran baay'ee xiqqoodha jedhama. Maaliif? Oduudhaa boodatti deebina. Obbo Baqqalee Garbaafaaf namoota dhimmaa gubachuu mana hidhaa Qaallitti itti himataman irraan deebi'aa mana hidhaa Qilinxootti himataman ilaalchisee raga baatota dhaggeeffachuun itti fufee jira. Kanarratti qophii addaa qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduudhaaf gara sooraatti deebina.
Mana murtii federaalaa Itoophiyaa damee lidataa jara Itoophiyaa keessatti mootummaa musliimaa yayyabuu fedhanii jedhaniitiin galmee obbo Kadir Mohaammed faa jalatti matan hidhaa aga ganni 5 fudhakkaa itti mure abukaatoon isaanii dubbitan ammoo oliyyachuuf deemuu jira jedha. Mallaskaachoo ammaa oduu Finfinnee nu ergi keessatti tujube.
Adoolessa 13 bara 2007 abbaan alangaa federaalaa gaazexeessota Khaalid Mohaammediif Arseemaa Soorii jedhaman dabalate galmee obbo Kadir Mohaammed ka jedhuun shakkamtoota 19 irratti Ginboot 7 humnootii farra nageenyaa kanneen biroo waliin wal arguudhaan mootummaa islaamummaa hundeessuuf kanneen sosso'an waliin wal argitaniittu jedhe seera farra shororo keessummaaf seerawwan kanneen biroo irra daddarbitan jedhamuudhaan himannaa irratti dhiyeesse. Keessumaa himannaa gaazexeessota irratti dhiyaate abukaatoo isaanii keessaa tokko obbo Mustafaa Shifaa Suleeman raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni kun kana dura masjiida Anwaar dabalatee hokkaraawwan bakka adda addaatti ka'an jeequmsi akka uumamu gootan jechuudhaan himatamanii jedhan. Muddee 12 bara 2009 manni murtii federaalaa dhaddachi 19ffaan himatamtoota kanarratti balleessaa erga muree booda har'a himatamtoota 18 irratti tokkoon tokkoon isaaniitti hidhaa waggaa 5 ji'a 6 murteessee jira. Gaazexeessota keessaa tokko Arseemaa Soorii irratti immoo hidhaa waggaa 4 ji'a 5 murteesse. Obbo Mustafaan akka jedhanitti murtiin kun irratti murame ragaa abbaan alangaa irratti dhiyeesse ituu ofirraan ittisin turee jedhan. Maaliif ofirraa ittisuu akka isaan hin barbaanne innaa ibsan.
አቤቱታስ ግብተን ምላሽ ማይሰጠን ተቋም ከሆነ ወይም ደግሞ የበደለንን ያለነው አካል ማይከስስ ወይም ማይቀጣልን ከሆነ
ዋልታና የናዴ ፈኑ ዴቢኑን ከነኒ ኤገታ ዮካንሞ ቃመኑ ሚደር ሚጣኑራንገ የሮኑቲ ይመኑ ዮኑ ፊነደቡተ ኦፍራት ሱንስተ ዲሱን ጋቲን ቀቡ ጀቹዳን ቱሬ
Obbo Mustafaanitti dabaluudhaan abukaatoleen isaanii mirga heeraa waan ta'eef sadarkaa isaa eegne oliyyannoo dhiyeessinaa jedhan. Maamiltoonni keenyas murtii irratti dhiyaate ofirraa waan hin ittisneef jecha adaba irratti dhiyaate ilaalchisee dhaddachi akka salphisuuf oliyyannaa dhiyeessina jedhaniiru.
Tammaan tan caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dameen waraan mootummaa Siiriyaatiin waladhu jirtu guddoon fal araaraa mootummaa Raashiyaatii fi Tarkiin faluutti jiran keessa qoodin qabnu jechuun dubbatan. Koree araaraa kun sila jedhuuf keessa Kazakistaanitti taa'etine mootummaa Siiriyaatii fi waraan guddaa mootummaa kanaan waladhu jiru dubbii isaanii qoruuf deemuu jira. Waraanni kunin mootummaan Siiriyaa fal araaraa sila waraan walirra dhaabaa jedhaniitiin addunyaan labsit kaanillee cabseetine godin Siiriyaatiif naannoo akka keessatti nama dhuujiraa jechuun dheekkamsaan dubbate hora yaaman kanallee hin dhufuu jedhu. motumma siriyati fi warani motumma kana garagal chufululu magal garagara khaysat wala dujran warani hagi guddan kesumati yugan shanjala khaysati namkum dibheddu fite million lamakha tahutti bakate nanno fiti bay adunya rakken khan wan garagaratin falujirt namichi tarki magala istanbul khaysat mana halkan khaymi yae waltisir bu khaysat qawen nam fite shakkan fotosa medium biisuni agarsise ummatillen barbadut jira namakuni jara jala bultigan hara guya sadin durat tarkit waltrufi ittum senen am sodomi sagalika wenke safit namis waliyene namfitun olu jedanitin shakkanille akittanan mumme ministeri bisuni jedutti nama saddeeti olitti shakkin qabame kanille barbadu matjiran Donald Trump ka president America tau fi filatame de bulti ko kesatte wuji tanjal qabu fi de mujiru dabi makina America hojjachum bekam General Motors makina sa Mexico tojjate Chevrolet Cruze gibir male bi America sensi sujira jachun de kam sandubat tunammo mala qarato kan dilala basu dabanin kesatokko fetar makina kesan bi kesato jadda tau banan dilal gudda saner kenna jachun dorsi sujira General Motors ammo makina isa hagu guddanu yu duru America godin Ohio keessatti hojjachuu takki jirufi makina nammantana Mexico walchu jiran kunillen agum diqqato ko ta'u sadubbat Trump akka dhaabi America heddun miisani America keessatti hojjatan gaafat Donald Trump turballa mandubatti bisani president America tolchani kakachisaniitini wuji jalqabuuf deemutti jir America kesa party Republican baran wan heddu wan gammad fakkat presidentin isani presidentin partitan kesa filatame Congress America hage guddan partitan harkijer tanafuyo Donald Trump akum huji jalqaben guyad bitokko kesa tuan partin isa ittamante agenda sani kabiyan bulchu heddu qabachuf yokanmo milkauf demu fadanda tatulle akagabaston VOA Congress America kesa gabab Catherine Gibson jetutti jijjirame Trump feru kaka casa fayya America Obama mbase gibir dikke sufi basi motumma dikke sujedan kan wo ma akidikka to kotta ta hanfakkatu namodubisa
jerqab baati mudde ret afaniyai menamare United States Paul Ryan filatama presidentumma Donald Trump wojin gamosani New York jiru ka Trump Tower jedamu keset e gawal gani boda afurri tokumma wang dusani jiru fakkata biya kana debise gadabudaf agabara kumalamaf kuda torba jalqabutti jarjerrej rajeru Ryan, presidenti United States haran kun Trump jechuda sadarkam milkaina sani dimmota edduratunda dabat American Enterprise Institute jedamurra Norm Ornstein akana jedu
What Donald Trump is going to want is his big tax cut combined with his promise of a big increase in
When Trump told chuf de mekan ammo fedu fde mu dilal dikkesu budget warana ammo guddisu tanerratti ijar sedabalufa guyad bitokko kesatti injifanno labsachuf de
kanuma Trump akuma duran dubata turan karora egumsa fayya ka president Obama diate raggas sametino jetamature kanamon Obama care jedani waman gutummatti diguf de mu Republicanun olantumman isam manamari murti sera kesetti qaban sagale bayet iqqoran wantef waye mamata Obama kana tarkanfin fudatamu yofe gannan intane projectile sani kabro garafuldrati esanirati danqan isam mudachu male jedama misensonni kabine Trump esan manamari murti sera United States yokan senate United States duratti gafile ciccimoto samudachuf dema gama manamari bakkabo tatinille Kaporean sagantale motumma gadmurudaf yerot eraf ye saturan demokraton cimsani durat abbachuf jiran gamabratinimmo sagantalen akaporean cufamu barbadan ka Donald Trump ittufufisisudaf wada senaturani dimmon Trump tarkanfachisu wada senajiran kudiredun sani ka republicanon manamare kesa fedan wanintanef jecha gafinjiru dimmota Trump itti yesudaf deman kana kesa aga fudachu didudan presidenticha Trump ammam danqu dandaw mannimare kajeru debin sammo ega presidentichi taeta qabatani hoji jal qabani boda guya dibato kudrati boda republicanon agam tokumma sani egatani tur kajeru
Mumme minister Israel Benjamin Netanyahu hori ummata nyate balle sejedanitin arda marisa Jerusalem jirutti polisoti bafatanitin qoracha olan Netanyahu ni war siyasa eside geru biikesa ti biyalalera hori gudda fudate jechun himacha turen akjeche polisiti wonni san qoratane dubbi akmale jabdu wanta tefi jechin ni jir cufayu tok tokko lalani oduna maqabtanu
ከደጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ሚኒስትሪን በርኖታ ኬንያ ባይ ቆርማተ ሰደርካ ለመፋ ከዩኒቨርሲቲ ንገለን ከበረኩመ ለማፍቁደጃ ኤገባሴ ቦድ ማቲ በርሲሶን ርፋቱ ጉዳ ከሰጅረን በረቶታ ወለካ ሚሊዮና ኬሳ ቆርማታ ፉደተን ጀቹዳ ኢበራ አርከኩደሸን ቆፈቱ ቀብጢ ጋፊደ ደብረጀ ደመጅራ አንጎን ቆርማና ተሙ ኤገብረጋኒ ቦዳ ቀብጢንኒ በረና ኢሰዱራራ ሄዱ ገርቧተው ትከንገባሰሜ ገባሳ መሐመድ የሱፍ ቱጅቤቱ ዴስ
ለኮፕሲ በረቶተ ቆርማታ በረኩማ ለማፍኩድ አጃአቲን ቀብጢ ኤ አርገተን ከን ወጋደር በወሊን ወልብረቀበሜ ናይላለም ኢበራ ሀርከሰገልተሚ ሸኒን ገዲቡዬ ቆርማታ በረኩማ ለማፍኩድ አሻኒን መነበርኖታ ቶኮ ኬሳ ከጅረን ኢጆለ ኢበለ ማፍላ ማኬሳ ማርቲኑ ቀብጢንሳኒ ኤ ዮአርገተን ወጋታንሞ ጉቱማ ቢየቲ ኬሳ ኢጆለ ኢበቶኮ ፈፍርተሚ ቶኮ ቆፋቱ ኤ አርገተን ቀብጢን ገዳናን በረኩማ ለማፍኩድ አጃ ኬሳ አርገሜኩን ኤርገ ቆርማቲ ሀተሙን ብረጋሜ ቦድ ሴረጭማ ባይን ከንከይ ባይ ቆርማታ በረኩማ ለማፍኩድ አጃ የሮ ኤገሜ ባቲ ለመድረበይ ሰበባን ሰባሂማን ኬንያ ከገባሰ ጠንገውን ቆርማቲቻ እርገሆ ገኖን መነምበር ነው ተሃንግቶኮ በረቶ ተሳኒፍ ቀብጢ ኢታደበለ ሙጀቹን ኢባረካኒ ቦደ ቀብጢ ሰነዱርሰኒ ኢፋታ ሰሰን ሆገኖን መነምበር ነው ተሃንግቶኮ ከነን ቆርማተ ሰነከነን በረቶ ተሳኒፍ ቀብጢ ጋሪ አከከነን ይፍጀቻ መታ ዶላር ኢበቶኮ ሃንገ ዶላር ባፍጃ ተማከነን ጀቹን ሂማተማን ዳበተ ቦዋፍኑ ጀነ ከንቁልቁልኒ በርኖታ ናኖ አከፎየው ረት ሆጀቱ ካንቷ ዌዛ ጀዱፍ ዳይሬክተር ከታን ጆን ሙጎ አከጀደንት አንገውኒ በርኖታ ጋፊ ጭማታ እቱ ኢሳን ኤገታ
questions are being raised on whether those heads of those the management should be brought to account
ሆገኖን ዮካንሞ ከነን ቡልቺሰ ከሰጅራን እትጋፈተ መቀባቹ ፍዲሱ ረት ጋፊን ከይጅራ ማልቱቴ ባዲ ከነ ከሳ አርከ ቀቡ ዮቴ ጨልሱን ቀምኑ ጀዴ ያዳ እትጋፈተሙ ቀቡ ከብራን ጋፊን ለሚወን ኬንያ ካሰን ዋይ ቁልቁልነ በርኖታቲ በረቶን ዱጉማ በረታጅሩ ሞ በርሲሶን አኩመሳን ቆርማተ ደብረን ቆፋፍ ዲባ ጎዱ ከና ታናን ኤገ ቆርማቲ ቺጂጅረሜ ማርቲኑ ንኩፉ ጀቹዳ
ሃዩን በርኖታ ቶምኪን ብራዛ ቁልቁልኒ በርኖታ በከት ዴቢ እጅራጅራን
but now we look at now the many students who are affected where are we going to have them the ministry
አመጆለ ሃለከናን ሚደመን ሄዱ ኢላላ ኤሳሳን ካውቭደምና ሚኒስተር በርኖታ ዮጥቃት ጆለንኩን ኤሳደቁን አከረጅራቱ መለደው ቀባ በርኖን ይጆለ ጥቆ ከነን ቆርማተ ደብሩ ደንዳን ቆፋፍተውን ቀቡ
ድረታን ጉሚ ቆርማተ ቢዮልሳ ኬንያ ፕሮፌሰር ጆርጅ ሞጎሃ ጆለን ሚልካይን አርጋቹፍ ድርቅ ጥቀብጢ ጋሪ ፊዱ ቀቡ ኢሰጀዱ ኒሞርሙ ብራዛኒስ ያዱ መከነ ጨለቅሰን
they always are equalized passing exams with an excellence if somebody fails let's say somebody gets a B+
የሮመራ ቆርማተ ደብሩ አካጭ ሚናት ኢላሉ ሜ አጀኑቲ ነምኒ ቶኮ ዮኒ ዲ ዮካን ኢ አርገተ ጀዴ ሰነ አከ ኩፋቲ ጥላልታ ነምኒ ቶኮ ኡቱኒ ደንዴቲ ቀቡ ነምኒ ኢላልቸ ከነረቱን ዳውዳን ኢላልቸ ቲከኑን ጅሩ ከናፍ ኢጆሌን ከነን ቀብጢ ገዳና ፍደን ሐምሌ ሳኒ ቱጨባ ከናፍ እገረን ሳኒ ጋሪ አከንታኒ ቱት ጥዳጋማ
ሀታ ኡመለ ሚኒስቴር ሪበርኖታ ከጀደት እርገ ቀብጢን ቆርማ ታሪፋ ሲሳተ ኢፋተ ኢቦድ ረኮንኩን ኤሳ ከመድ ቆራቹፍ ጅራ
አሜሮን ገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ አፉርታ ሚያፉርታ ጅራ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬራ ደቂቃ አፉርታ ሚያፉርደ ብሬጅራ ደገፈቶ ተገኛ ቆፒታኑ ጥጨው ከኛ ዱራ ወለ አዳ ከናጫሉ እንደሳ ከነን ሲናፈራ
galoto sila kajala la lal galoto wali ram faganu lal galoto jannu fage lal galoto undalen kantu fa lal galoto garam pichu turi lal galoto kalam fin fin ne mo se lal galoto sila kajala la lal galoto wali ram faganu lal galoto jannu fage sana garati gamu mande no basa adambane no adambo male soreti ada sore irpani rabu sakabai sekani se sekani kan gar gar no basa anjarai
Haacaaluu Hundeessaa Walleessaaf guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Obbo Baqqalee Garbaa dabalee hoogganoonni paartii mormituu kaa Koongireesa Federaala Oromoof namoota gubamuu mana hidhaa Qilinxootti himataman akkasumas himatamtoota kabiroo irratti raga baatota abbaan alangaa dhiyeessa dhaggeeffachuun arrasitti fufee jira. Kana laalchisuudhaan jaallanneen abukaatota lama dubbistee jirti kan obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaatiin jalqabna.
Ani abukaatoo nama afuriiti. Obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, Waaddisuu Bullaallaa fi Gurmeessaa Ayyaanuuti. Ragaan kun gaafa 18 akka lakkoofsa biyya kanaatti kan jalqabe hanga ibsaanitti beellamni isaa kan qabame aktuaalii beellamni armaan duras qabameeti kan jijjiirame. Ragaan baay'een dhagaamee jira. Arra ragaa jahatu dhiyaate. Inni tokko ragaa waliigalaati jedhanii abbootiin alangaa kan dhiyeessan hundumarrattuu ragaa bahuu ni danda'a kan jedhanii. Inni tokko himatamaa Abdiisaa Kumasaa jedhamu irratti dhiyaate. Ragoonni armaan dura dastaragummaa isaanii kennaniin garaagara waan hin taaneef jechi isaan kennanii. Abbaan alangaa garuu ragaa lama hin barbaannu jedhanii ragaa lama qofatu dhagaame jechuudha arra.
Obbo Baqqalaa Garbaa faa irratti ragaan dhiyaate ramoo?
Bifa waliigalaatti ragoonni hangammaa dhiyaatan ni jiru.
Ragichi nama moo barreeffama?
Nama ragaa namaati. Ragoonni Dajanee irratti jedhamee kan dhiyaate jira. Addisuu irratti jedhamee kan dhiyaate jira. Gurmeessa irratti jedhamee kan dhiyaate jira. Obbo Baqqalaa irratti jedhamee hangammaa kan dhiyaate jiru. Yoo boruuf ibsaan dhiyaate malee kophaatti bahee akkasitti hin dhiyaanne. Irra caalaa immoo abbaan alangaa bifa waliigalaatiin jedhee qabeenyotaa fi namarra miidhaa aanaa iddoo tokko irratti gahee ragoota dhiyeeffatee jira. Ragoonni biraas boruuf iftaan ni dhiyaatu jedhanii jiru.
Iftaan dhumaa?
Abbaan alangaa ragaa hanga ammaa ni qaba jedhee yaadu hundumaa hanga ibsaanitti hin dhiyeeffanne ta'ee manni murtii amma booda akka irraan fune ifatti rakkacha irratti dubbatee jira. Kanaaf ragaan nama boorumaaf iftaanii jechuudha.
Deemsa jiru waliigala yeroo laaltan attam?
Dhumarratti ibsutu wayyaa hanga ammaatti komii qabnu ni ibsanna. Himatamtoonnis komii qaban ni ibsatu. Falmiwa bu'uuruma seeraatiin itti fufaa jirra. Kaabuwaa isaa booddee marratti kan laallu ta'a hojii mana murtii waan ta'eef.
Obbo Abdul Jabbar Hussein Debina Lattanif heddu galatooma.
Galatooma isin.
Himatamtoota kanneen biroof abukaatoo kataan obbo Wandimmuu Ibsaa Olmaa Dhaddacha har'aaf kanneen biroo irratti kan jedhan qabu kuno.
Har'a maamillan koo galmee gurmeessaa ayyaana Baqqalaa Garbaa fa'a isaan keessaa nama 18 anatu dhaabbata. Isaan keessaa har'a nama lamarratti dhiyeeffatte abbaan alangaa ragoota isaa. Kiyya Abdiisaa Kumsaa qofa ture ragaan isarratti dhiyaatan nama lama turanii. Isaan lachuu ragaa ba'anii deebi'anii itti aansanii immoo namoota sadiin tokkorra dhiyaatanii namoonni sadiin kun maamila kiyya waan hin ta'iniif gaafii qaxxaamuraa isaanii irratti kaasuu hin dandeenye. Abdiisaa Kumsaa irratti garuu gaafii qaxxaamuraa hundaa gaafannee haala gaariin xumurre jechuudha. Achi itti aanee kan abbaan alangaa irra ragaa dhiyeeffate kan maamila kootis hin ta'in ragalmee kanarra illee hin jiraanne akkasumatti maqaa oofee kootiin naannoo sanitti akka daballee oofee koo ta'anii warra rabshaa kaasan jedhanii. Kun waan nu bakka hin buufatiniif wanti kaafne hin jiru garuu akka oofee kootitti Oromoo Federaalist Kongireesii waan kana akka hin godhin gaafii kaasee kan isaan jedhan dhagaa jedhee kanuma goone dhagaa.
Deemsa mana murtii sana akka ilaaltanitti attam ture har'a.
Badooma hin qabu. Dhaggachuu hundaa haga danda'een olaantummaa seeraa kabajuudhaa fi nama hundaaf qixxee taanaatti tajaajila kan jedhan yaalii godhu. Garuu warri ragaa ba'an. Akkuma naannaan illee namoota bakka buuneef hojii walitti hin dhiyaanne kan isaan ragan illee baay'inaan ebalu irratti jedhan kan naannoo irratti arginu jedhu fakkeenya baay'ee badaan qabu amma akkuma gaariin hordofaa jiru. Itti rakkoon jiru garuu yeroo beellamaa dheerachuudha malee bakka biraa amma homaa badaan hin jiru.
Torban darbee warri mana hidhaa qilinxoo guban jedhamanii himatamanii dhiyaatanii turanii yeroo sana mana murtii keessatti haalli ture addaa jedhama meenaa ibsuu dandeessu?
Gaafa san namoonni digda qilinxoo saniin himataman nama 38 37tu dhiyaate namni 37 kun kafana kun amma manni sirreessaa uffiseef kafana boora kana uffatanii kun akka nama gaafii gaafatu harkuma mirgaa hundi isaaniis ol baasan qatti jedhanii dhaabatanii abbaan murteedhaa haa jedheenii taa'u didanii maali rakkoon keessan jennaan hiriyoota keenya kan rasaa isaanii dhumaniif akka waaqayyoon kadhannu daqiiqaa tokko nuuf akkadaa jedhanii.
Callisnee yaadannaadha.
Daqiiquma takkatti warra goosan yaadanna waaqayyoon inni waayyamaa jedhan dhaddachaan. Manni murteedhaa wanti akkanaan jiru dhaddacha kanarratti akkanaan fakkannu jedhee jarrileen taa'u jedhanii baay'ee haala nama suukaneessuun rakkoon uumamee namoonni kun harki isaanii hiikameera fuula badanii warri wataddaraa immoo marsee dhaabbatee. Maal jennaan tokko kadhaa waaqayyoo kanaa lammata immoo gaafii qabnaa kan jedhu kaasanii amma afaaniini. Hinqaaqanii harkallee namni 37 kun hin baasaa baay'ee rakkisaa tureeyyuu dattarratti illee hin baratamini gara daqiiqaa muraasa waggaa turu namoota 37 kana keessa nama 26 anatu dhaabateeti namni harka baasee dhaddacha faqqachiifadhee isin warri na bakka buufattanii jirtan kun yoo wandimmuun barbaannu bakka isin buufannu jettan ani hin bayaa waan barbaaddan itti fufaa yoo bakka na buufachuun keessan dhugaa ta'e. Miidhama isinirra ga'e kan bulchiinsaallee rakkoo jirullee waa hunda haga'u badhee dhaggachatti isiniin ibsaa waan narraa hafe isiniin ibsattanii kanaan adeemuu qabna dhaggachaa ajajamuu diddanii rakkoon keessan hin hiikamu rakkoo irratti uumuu qabnu shakkantoota malee isinirratti murteen hin adeemne harka buusaa taa'aa warri abukaatoo hin qabne immoo isinillee carraan isinii kennamaa jedhee kana jara koo waga tokko gorfadhee mana abbootii seeraatiin illee maaloo maal qaba. Jarri kun tanaan dura shororkee keessaadhaan himatamanii keewwanni isaan itti himatan kan du'a lubbuu mursiisu kan umri guutuu wannoo godhu ulfaataadha. Kana irratti immoo deebi'anii amma yakka biraa namoota 23 badii lubbuu isaanii sitti gaafatamtan jedhanii. Kanaan alatti immoo ji'a lamaa olee mana dukkanaa jirra gara shaaroobiitti yoo fe'amne gara zuwaayi baatu yoo fe'amne rakkoon adda addaan irra ga'e torbaan tokkoof lamaan alatti caammaa hin qabnu miidhama sana ibsachuudhaaf isa amaariffaan dusookii jedhamu kan. Waan ta'eef dhaggachi illee maal qabda odoo keessummeessitanii jedhee dhaggachi haa galatoomu bakkaa kanumatti waliigallee warri abukaatoo hin qabnu jedhan namni lamaan sadiin tokkoon dubbate sirraa kaasee dhaggachi ajaja kenne waan amma abukaatoo keessanitti himattan kun abukaatoon keessan kun barreessee qindeessee nuufaa fidu. Ajaja itti kennina rakkoon adda addaa isinirra ga'e ilaallaa jedhanii haala kanaan qalmichi itti adeeme jechuudha. Waan san barreessee galcheera amma hadhallee 37 san keessa namoonni hadha jiran jiru maamiltootiin koo ammallee rakkoon nurra jira jedhanii.
Rakkoon nurra ga'a jedhan maa inni mee gabaabsaa natti maa?
Fakkeenya jimaata yoo midhaan nuu kennani qidaameen oolchanii sanbata guddaa nuu kennanii harka odoon dhiqanne akkasumatti nuu kennanii nuu reebanii torchin tasisani ila anini harkiti ya murada ila qamniti ya kansala rakko akanat rajira jadani dadachumatti kallantuma uu yedani matani jammar qallemo dadachi kana ratti sannamil afurishani injilani worri balasani suni kani bellame saniti yasitani nurra hafanjiru rakko sunni kaden dande sunni ratti nanne kabufatton kennalle rakko kana barrese sinti galche kana ammu matanalle mal saatan jadani mileba jiru rakko kennani kanne ogdura murti oddachuni si amma nuje sanjenne sodacha jilla arfike nahida da rakko cima kessa jilla nureba jiru namni tokko warra soddomi torba san kecha laqama sana kootit namiidani narebani tokkin godan jila nularra sani qama kenna kasalat ratti bishamitti hidani ala fokkisa dan nureba jila dadatti meman boni makali arfike nama da da hora la la da kamera fidati wanni dubbarne kuyo ka sabata utate foto kafatin lala numaramara da jedani manni sirretta garu gonku monta ka kana injiru jedan mana bikonati tinidan jedan killensa saati bidame furti ke satti daqiqa murasa kudan kudashan qofar ganna jedan mati kenya wolingenu jedan bishana ilandin nungalu jedan soft paperin argannu jedan rakko baye na makanen sudadde charatti natani gowani sabarre tedel jumori kilin toda debiye kenu maljeda abukattochi kun makakenna guruachettu ta obeddanno tinu kenna jedani tinin analle akadorsisa barre sani gideon bekenna ni amakana ratin kanuma kenna ni bifakana ni addande ban
obondimu ibsa debina latani feddu galatoma
jinne ba e galatoma jallana latta
kara gaajirta radio sagale america saganta afaan oromoti amma matoto duke sagati qodaf gara soratten sindebisa
mani murti federala etiopia damen lideta jar etiopia keesat motuma muslima yeyabu fedani jedani tin galme obbo kadir mohammed fa jalat himatani hida haga ganishani tif aganishani fodakka errat murana abukato nisani amma oliya chujir damen waran motuma siriatin waladu jiru guddona falarara motuma rashia tifi tarki falujirane qorke sankamnu jechun dubatan kore kun sila jidu fukesa kazakistani taetin rakko motuma siriatifi milishot motuma kanan wal asitje errat qoruf de maturan namichi tarkii magaala Istaanbul keessatti mana kaayimii halkan yaa'e walti sirbu keessatti qawween nam fidi jedhanii shakkan footoo isaa miidiyaan biyyisuun uummata agarsiisuu jira. Namni kun halkanum tokkotti seenee jala bultii gannaaraa irratti nam 39 qawween fidi. Doonaald Tiraamp kan pireezidaanti Ameerikaa ta'uu filatame deemuuf guyyaa xiqqaa 72 tti hojii jalqabu makiinaan Ameerikaa keessatti hojii guddaa hojjechuun beekamu General Motors makiinaa isaan Meksikootti hojjatee fidu Chevrolet Cruze qaraax malee Ameerikaatti erguun isa seer malee jedheetiin akka isaan yoo danda'an Ameerikaa keessatti ta'uu baannaan ammoo seeraan hojjatan gaafate. Muummeen ministeer Israa'el Benjaamin Netanyahu horii uummata nyaatee balleessee jedhaniitiin ardha namii poolisiin hedduun mana isa akka Jerusaalem jiru baafataniitiin qorachaa oolan. Netanyahuun warri siyaasa isaa deeggaru ka biyyi keessaatiif ka biyya laalle irra maallaqa hedduu seera al fudhatee jechuun himatan. Akka jecha poolisiitti wanni isaan qoratan dubbii akka malee jabduu waan taateef waan inni jirdharaaf dhugaallee taatu jabeessanii qoratan. Netanyahuun paartii Likud keessa filatame wanni naan himatan kun dhara homaallee rifatinaa jechuun paartii isaatti miidiyaatti akka maqaan balleessuu jira jechuun dubbata. Nam kan waan hedduun himachaa turan durumaayyuu ganna sadiin duratti Netanyahuun yoo awwaal muummee ministeera British taduri Margaret Thatcher dhagatti biyyisuun dhagatti siree keessa buluu fi doolaar 1,127 mataa cirachuuf ammoo doolaar 1,600 aayiskiriimiif ammoo doolaar 1,750 fi waan gargaraatiin himatanii oduun gabaabduu namaaf qabtanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloheerzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheerzii 11,900, 11,910, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheerzii 9,485 15,755 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa.